iyadoo la ku jabaayo caqabado cimilada ee haysta dalkaana Soomaaliya laga sameeyo olole geed beeris ay isku kaaladayaan ururka dedo iyo jaamacadda Green Somalia University. Walibana iyo beerana geedo lanka talgalini la ku horseeda saameynta deegaanka ee isbeddelka cimilada. Ololuhun yaa laka bilaabay xarunta jaamacadda iyo saasaato dugsiyo dhowr ah oo ku yaala magaalada Baydhabo si uu qeybun kuna gadan reetana uga boosaska cagaaran iyo taageero uga bilicda deegaanka. Gudoomiyaha jaamacadda Green Somalia University Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa koreen ku hadalay ahmiyadda iyo in la tololo in uu qeyb kuna gadan ah.
Ilaahay mahadis may ba ni bilaabatay ololihii dareenta ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasoo runtii si wadajir ay u fuliyaan ururka Deegaan Development Organization Dedo La Hangaabiyo iyo jaamacadda Green Somalia University, maadaama jaamacadda magaca jaba Green USE cagaarka iyo doogga iyo horumarka iyo runtii waxyaabaha tilmaamaysa dareenta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya una ku bilaabana degmada magaalada Baydhabo, si gaar ahaaneedna jaamacadda Naftiiti baan ku bilaaban insha Allah. Marka kulley geeka bay buu ahaa si rasmi ah inay ka bilaabatay rentas jaamacadda ka bilaabana, intaas oo kale iskuulada magaalada kiyaalan qaar kumid ah ayaa kulley insha Allah kasii hejin doona. Email alla meeli oo runtii aan baahan inay dareen la kusoo bii oo deegaanadan kamid ah kulley insha Allah sii wada doona dhammaan degmooyin kale oo Koonfur Galbeed inuu sii diirsan ilaa Soomaaliya iyo ka rajibigna hadii ilaahay karaan lagada, maadaama magaca jaamacadda iyo Soomaaliya wadata. Marka runtii farxad weyn inay tagay kan inuu jaamacadda ka bilaawna, runtii bilicda deegaanka iyo qayb ka noqon doona, may qayb ka noqon doona caafimaadka deegaanka, may qayb ka noqon doona isbeddelka cimilada oo runtii dunida dhibaato weyn ka hay, sida kulaylka saaidka in hoos landhka in roob runtii oo jahwareerka ay waa dhanka cimilada haysadaan in may walbadan ka bedel doona. Marka guud ahaan insha Allah may rajaynay bilooyinka bilaha dareere ee sanadaha socda in isbeddel muuqdo insha Allah may boo aan ku soo bi doona dhinaca isbeddelka cimilada iyo dareenta iyo arrimaha deegaanka. Marka eedeyda maasantin
daafurkun ololuhun iyo qeyb ku ah dadaalo bileerin oo korlanka qaada oo joogtayowga deegaanka la dagaalamowga xaalufka, iyadoo weliba lanka golleeya hagaajiyowga tayada hawada, yaraayowga xaalufinta carada, iyo koron qaadowga mustaqbal cagaaran caafimaad leh dhammaan. Gudoomiyaha ururka Deegaan Development Organization ee Dedo, Maxamed Abuukar Tacjiib, iyo faahfaahay ujeedka ololaha iyo daafureenka.
Unaana maamulkii jaamacadda iyo ururka horumarinta deegaanka Dedo was wada jira weliba geedka goobjoognana waana fadaana inaynu geedo inka beerna xarunta jaamacadda Green Somalia University ee magaalada Baydhabo. Runtii xaqiiqatan iyada aan ka faraxsanna hadduunana Deegaan Development Organization Dedo in geedka waxyaabihii una muddo shan sano unaan ololayana qeyb kumida in jaamacad waliwaaye deegaanka markaasay aan ololayasayna qeyb ah bata hatana geedka isla bilaawan inay xarunta jaamacadda dhareenka soo bana siisiyo nin sheegan waliba geedka hatana kale fadahayna in iskuulaadka qaar kumida magaalada Baydhabo oo aan baahan dhir oo dhirtan inta badan iska jarta dhiro madaasay mirile oo maybo antida la ama doona sanidaar kubaada iyo geedo oo maybo alaanyara kansarahaytan oo kale iyo fakas oo kale iyo meela rais morgan geedo la iskaaro iyo geed marood intiyo badan ya fadaan intiyo iskuulaadka qaar la jeeyay insha Allahu taala. Jaamacadda runtii iyadoon ku mahadnaqaana dadaalka faylaata bilaabayto deegaanka maybo habate walana hadhowaada insha Allahu taala in deegaan la qurxi waliid muhiim iyo laf dhabaran ee wayba deegaan walbana muhiim aw. Marka jaamacad ahaan runtii eedeyada seen ka amaanana seen ka bogaadiyaan hadduna Deegaan Development Organization ee Dedo hadhowaada sananeeda maasinta
dirto la beer waliba faa'iido muhiim ah la taa deegaanka iyo bulshada ka heeranba.